nipigie maana tunayo furaha. Leo ni leo mwana, asemaye kesho Mungu Bwana washa mishuma. Mshukuru baba na mama walokuleta dunia ni leo, waheshimu wa kupendao wajazara uwapecheo. Ila no, usisikie tataria zitakuponza wewe. Apiba ba tunayo furaha tele. Apiba ba tunayo furaha tele.
Sema yani paka waseme leo, naweka tangazo, hawaso kupenda minataka wakome leo.
Nimekuletea zawadi, tafadhali uipoke,
tukumwagie na maji na dua njema tukombe.
Ramazani Rashidi Demumba.